Minista owe vya njikiriza nevye mizanyo Janet Kataha Museveni azemu okatiriza zisetende kelo okutandika okusamu nkole nambika yebisomesebwa etunulira obusobozi bw'omuyizi okutandika omwaka ogw'ebyensimbi 2027-2028 mu bubaka bwatise minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo ku matikira ga ssettendekero wa Kyambogo University agambye nti mu kino batunuulidde abayizi obutalowooza mu kunoonya mirimu naye bo bagyetonderewo. Kataha agamba nti era kya kuyamba n'eggwanga okufuna abayizi abamaze emisomo nga bajja mu katale ak'emirimu egyetaagibwa mu Uganda kusoka kasanti ebisomesebwa bitunuulira entegeka ey'okubisaamu ebyenfuna by'eggwanga emirundi 10 omwaka 2040 we gunaatuukira. Kati ye minisita Muyinga asabye abayizi okwewala ebyobufuzi ebyakavuyo wakati mukeeterekererako okulonda kwa bonna okugenda okubirawo ng'ennaku z'omwezi 15 Januari omwaka ogujja 2026.